Igice cya 46. Yakijijwe no gukora ku mwenda wa Yesu. Matayo igice cy'9, umurongo wa 18 kugeza kwa 22. Mariko igice cya 5, umurongo wa 21 kugeza kwa 34. Na Luka igice cya 8, umurongo wa 40 kugeza kwa 48. Ibikubiye muri iki gice. Umugore wakijijwe no gukora ku mwenda wa Yesu. Inkuru y'uko Yesu yari yagarutse avuye muri Dekapoli yageze mu Bayahudi bari baturiye inkombe yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'inyanja ya Galilaya. Birashoboka ko benshi muri bo bari barumvise ukuntu Yesu yari aherutse gucubya umuyaga n'amazi igihe inyanja yarimo umuhengeri ukaze, kandi bamwe muri bo bari bazi ko yakijije abantu batewe n'abadayimoni. Niyo mpamvu abantu benshi bateraniye ku nyanja, hashobora kuba hari mu karere ka Kaperinawumu, baje gusanganira Yesu. Mariko igice cya 5, umurongo wa 21. Igihe rero yururukaga avuye mu bwato, bari bafite amatsiko kandi biteze ko hari icyo yari agiye kubakorera. Umwe mu bari bashishikajwe cyane no kubona Yesu ni Yayiro, wari umutware w'isinagogi ishobora kuba ari y'i Kaperinawumu. Yikubise hasi ku birenge bya Yesu maze aramwinginga cyane ati, "Agakobwa kanjye kararembye cyane, ndakwinginze ngwino ukarambikeho ibiganza kugira ngo gakire kabeho." Mariko igice cya 5, umurongo wa 23. Yesu yari kwitwara ate kuri Yayiro, wamutakambi yakomeje amusaba gufasha umukobwa we yakundaga cyane wari ufite imyaka 12 gusa. Igihe Yesu yari mu nzira yerekeza kwa Yayiro, yahuye n'indi mimerere ikora ku mutima. Benshi mu bari baherekeje Yesu bari bafite amatsiko menshi, bibaza niba bari mu mubona akora ikindi gitangaza. Icyakora muri iyo mbaga y'abantu harimo umugore witekererezaga gusa ku kibazo gikomeye cy'uburwayi yari yifitiye. Uwo mugore yari amaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva amaraso. Yari yarivuje ku baganga bose, kandi udufaranga twe twose yari yaratumariye mu miti bamubwiraga, ariko ntacyo bamumariye, ahubwo yagendaga arushaho kumererwa nabi. Ushobora kuba wiyumvisha ukuntu iyo ndwara yari yaramuzahaje cyane, imubangamiye kandi imutera isoni. Ubusanzwe indwara nk'iyo ntawuyivugira mu bantu. Byongeye kandi, amategeko ya Mose yavugaga ko umugore wavaga amaraso yabaga ahumanye. Uwamukoragaho wese cyangwa agakora ku myenda yabaga yagiye amaraso ye yagombaga kwiyuhagira kandi akaba ahumanye kugeza nimugoroba. Uwo mugore yumvise ibintu bavugaga kuri Yesu maze ajya kumushakisha. Kubera ko yari ahumanye, yaciye mu bantu yihishahisha uko bishoboka kose, yibwira ati, "Ninkora ku mwitero we byonyine ndakira." Igihe yakoraga ku ncunda z'umwenda wa Yesu, ako kanya yahise yumva amaraso yavaga akamye. Yarakize indwara yamubabazaga. Mariko igice cya 5, umurongo wa 27 kugeza kwa 29. Yesu yarabajije ati, "Ninde unkozeho?" Utekereza ko uwo mugore yumvise ameze ate amaze kumva ayo magambo? Petero yabwiye Yesu asa n'umucyaha ati, "Abantu bagukoraniye hari benshi kandi barakubyiga. None se kuki Yesu yabajije ati, "Ninde unkozeho?" Yaravuze ati, "Hari umuntu unkozeho kuko numvise imbaraga zimvuyemo." Luka igice cya 8, umurongo wa 45 n'uwa 46. Koko rero, gukira k'uwo mugore byagize icyo bigabanya ku mbaraga za Yesu. Uwo mugore abonye ko bamutahuye, yaraje yikubita imbere ya Yesu, afite ubwoba bwinshi kandi atengurwa. Nuko avugira imbere y'abo bantu bose adaciye ku ruhande indwara yari arwaye, n'ukuntu yari akimara kuyikira. Yesu yaramuhumurije, aramubwira ati, "Mukobwa, ukwizera kwawe kwagukijije. Genda amahoro kandi ukire indwara yakubabazaga." Mariko igice cya 5, umurongo wa 34. Biragaragara rero ko Imana yatoranyirije gutegeka isi ari umuntu urangwa n'ubwuzu n'impuhwe. Ntiyita ku bantu gusa, ahubwo nanone afite ubushobozi bwo kubafasha. Ibibazo byisubiramo. Kuki abantu bakoranye baje gusanganira Yesu ubwo yari agarutse mu karere ka Kaperinawumu? Ni ikihe kibazo umugore umwe yari afite, kandi se kuki yaje gushakira ubufasha kuri Yesu? uwo mugore yakize indwara yate kandi se Yesu yamuhumurije ate?